for the glory of the Almighty. We make bangers. Fry.
Can't put worldwide.
Survivor, ala bofya bongo bongo ni magaiva. Kala ifikanti baka mini na saliva. Tabaishi batifu moyo na vika tiraiva. I'm just a passenger mchila ya bachise. Sininga wale vena baba fe mutuse. Tabachala shapo ikavas minga duve. Wasetinga na buffet, I just want to say.
Nimwebo mwafisha koku mwako upya. Mwasunga pako mwako kupwa.
Thank you for the life that I live. Thank you for who you are to me. Some still don't believe in you, how can it be? If you soon lose your wing, you they still cannot see. From the birds in the sky to the fish in the sea. The sun and the moon and this air that is free. I guess umuntu had a shupakye. Mulenjele langana laba koku kunkula. Ukucha shabari shonse shita musumbula. Ngakade na fachisa tana chari mpingila. Bati passporti wa shiema mwadindindila.
Mwafyo mwampita mwele sata munsha. Tamunsha. Mutina titule fisendo mwana wandi tusha. Mwewa sungiri lani mwe. Mwewa nchingiri lani mwe. Mwewa mbakiri lani mwe. Mwele sana totela, na totela. Ni mwewo.
Mwewo ni mwewo ne.
Mwafisha koku mwako upya.
Ndundi kafekaba na mabandeji. So it's easy to take it for granted. Tubugisha bashie manga tuaba strandedi. Batile keni nebunda ndeko Sancho. Mungo mamuma sese na mabanjo. Kumabanga, baka kukesho. Bambina bafuelo nebo shaba sipesho. Monsadide shila bako nebo. Nimwe mwampane jalantari anyingo. Nimbuka na futi evidence Jehovah kumudwa nipa duty.
Kata takure shinanye.